like a super. I'm going to die. Wenye ni mbisi jiwezi nimezama. Mikorazo, my baby banana. Penzi hulifichi kama ni sindano itachoma. Misi ya miliki ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu mishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umeni kama ta. Tena usinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Nikoleze madale. Tukichoka tukalale. Wanasema hatare. Lakini mimi nimekubali. Kilele ni ndo pale. Basi tufike sare sare. Shika ndizi mshale. Nikuvue kama kambale. Vile hawapumui. Wakere kwa madui. Hawa nafiki. Watajua wajui. Ukiugusa mwili wangu na shituka moyo ba. Penzi wangu nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umeni kama ta. Tena usinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar. Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Oh, na, na. Oh, na, na. No more stop, I'm a zombie.
Oh, continue.